guddi xildhibaanada madowga ee ku jira golaha sanadka Mareykanka ugu qaabilsan Afrika ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo qaado tallaabo looga hortagayo baajinta masiibo bini'aadanimo oo ka dhacda dalalka ay hadda ka jiraan abaaraha. Kulan ay guddigan shalay ku yeesheen xarunta Capitol Hill ee magaalada Washington ayay ku sheegeen in xaaladda abaaraha ee dalalka Soomaaliya, Suudaan iyo Nigeria ay marayso meel khatar ah, loona baahan yahay lacag degdeg ah oo lagu badbaadiyo dadka ay saameeyeen abaaruhu. Warbixintan waxaa ku eegaya wariyahayaga Nuur Xasan Nuur.
Kulankan ayaa waxaa warbixinno looga dhageystay mas-uuliyiin ka kala socday hay-adaha gargaarka bini'aadanimo ee caalamiga ah ee ka shaqeeya Soomaaliya, South Sudan iyo Nigeria. John Browse oo ah agaasimaha hay-adda WFP xafiiskeeda magaaladan Washington ayaa sheegay in abaarta ka jirta Soomaaliya ay hadda tahay mid aad khatar u ah, loona baahan yahay in beesha caalamka ay garab istaagto hawsha adag ee ay dowladda Soomaaliya ku caawinayso dadka ay abaaraha saameeyeen. Mr. Browse ayaa sheegay in aysan weli helin lacag dhan $6.4 billion oo uu sheegay in loo qoondeeyey in lagula tacaalo abaaraha ka jira 4 waddan oo ay Soomaaliya ku jirto, waxaana uu intaasi raaciyey in wax badan laga hortegi karo haddii si wada jir ah ay bulshada caalamka ugu midowdo gargaarka bini'aadanimo. Dowladda Soomaaliya ayuu ku ammaanay dowrka ay ka ciyaarayso caawinta dadka ay abaartu taabatay.
Xaqiiqdii macluusha meel walba oo waddanka ayay ka jirtaa, laakiin waxa hadda aan arkayno ayaa ah wada shaqayn wanaagsan oo dhinaca dowladda ah. Hawl wanaagsan ayaan qabanaynaa si wada jir ah. Waxaan si gaar ah ugu jawaabaynaa caawimada caruurta yaryar iyo dumarka, xitaa marka aan dalka ka soo baxno. Waxaan diri karnaa gargaar oo aan siin karnaa dadka u baahan marka aan helno sahaydii loo baahnaa.
Maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa qorsheynaya in uu jiro bajetku uu Mareykanka sanad walba siiyo qaramada midoobe, taasoo saameyn ku yeelan doonta howlaha samafaleed ee qaar ka mid ah hay-adaha qaramada midoobe. Arrintan ayaa sidoo kale saameyn doonta la dagaalanka abaaraha iyo macluusha ka jirta Afrika. Karen Bass oo ah xildhibaanad laga soo doorto gobolka California kana tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa v o eda u sheegtay in guddigooda uu wado qaraar uu ku horgeynayo Kongareska, kaas oo ku aadan sidii xal loogu heli lahaa bajetka gurmadka abaaraha ee Afrika.
Even before we get to budget issues though, we have the continuing resolution which is, you know, the government essentially runs.
Waxa ay tiri kor inta aanan u gudagalin arinta miisaaniyadda, waxaa jira qaraaro isdaba jooga ee waxaan ognahay in dowladdu ay lacagta ka sii dhammaanayso bisha April. Sidaasi daraaddeed waxaa jiri karta suurtagalnimo in lacago dheeraad ah lagu soo daro, laakiin waxaan rabnaa inaan xaqiijinno in xubnaha Kongareska ay fahmaan qorshaha loo soo jeediyey. Taasina waa tallaabada koowaad ee aan qaadnay. Waxaad kale waad ogaataan in arrinta miisaaniyadda ee madaxweynaha in Kongareska uu diyaariyo islamarkaasina uu qoro.
Karen Bass ayaa ammaantay doorka ay qurbajoogta Afrika gaar ahaan kuwa Soomaalida ka qaadanayaan gurmadka abaaraha.
I think that the diaspora number one is already doing a lot through remittances and through business relations.
Waxa ay tiri waxaan u maleynayaa in qurbajoogta marka koowaad inay shaqo wanaagsan qabanayaan iyaga oo sii marinaya xawaaladaha iyo xiriirka dhinaca ganacsiga, laakiin mar walba waxa wanaagsan ayay qaban karaan. Marka waxaan rajaynayno ayaa ah in kulankeenna xiga aan ku casuumi doono qurbajoogta.
Xubnahan Kongareska ee ka hadlay abaaraha ka jira Afrika ayaa sidoo kale kulankooda xoogga ku saaray macluusha ka jirta dalka South Sudan. Xubnaha ka socday hay-adaha samafalka ee ka howlgala dalkaasi ayaa sheegay in dowladda iyo mucaaradka labaduba ay mas-uul ka yihiin dhibaatada bini'aadanimo ee dalkaasi ka jirta. John Brandergast oo ah agaasimaha mashruuca ENAF islamarkaana ah qoraa khibrad weyn u leh arrimaha Afrika ayaa sharaxaya asalka macluusha ka jirta South Sudan.
In South Sudan, I think the main factor is that in 2015 and 2016, in the midst of the war, the government and the rebels pursued particular specific...
Sudan ta konfred, arinta asaasiga ah ayaa ah sanadkii 2015 iyo intii lagu gudujiray dagaalka. Dowladda iyo mucaaradka ayaa mid u ugaarsaday dadka rayidka ah, iyaga oo adeegsanaya xeelado military oo isku mid ah. Waxay si gaar ah u dabagaleen hantida shacabka, si khaas ah lo'da ayay dhaceen. Taasi waxay keentay in bulsho badan ay ku hanti beesho. Sidaas ayay abaartu ku bilaabatay. Waxaa intaasi sii dheer in dadkaasi loogu sii daray weeraro, iyadoo dowladda iyo mucaaradku ay labaduba gooyeen wadooyinkii ay hay-adaha gargaarku u marsiin lahaayeen dadka ay macluushu ku dhufatay.
qaramada midoobe ayaa sheegtay in malaayiin ruux oo ku nool Soomaaliya, Yemen, South Sudan iyo Nigeria ay khatar ugu jiraan inay u dhintaan macluul haddii aanan wax laga qaban.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari oo warbixintan inoo diyaariyey. Thank you.